xilli ay ku beegnayd 10kii aroornimo 11kii bishii September ayaa mar qura waxaa rasaas xoogaa laga maqlay gudaha saldhig boolis oo ku yaala magaalada Mombasa. Saddex saacadood kadib ayaa meedka saddex gabdhood oo laba kamida ay walaalo ahaayeen waxaa lagu dhixarkay saldhigaasi. Saraakiisha booliska oo shir jiraa'id qabtay xilliga ayaa sheegay in gabdhahaasi ay iskar saldhigga ku sugnayd ku weerareen midi suumanka qaraaxyada iyo quraaradaha gaaska lagu holciyo. Booliisku waxay sheegeen intii uu weerarkaasi socday in hal askari uu ku dhaawacmay. Hase yeeshee maalmo kadib ayaa waxaa la shaaciyay muuqaal video oo muujinaya wixii saldhigga gudihiisa ka dhacay. Videoga ayaa ku bilaabmayay iyadoo mid ka mid ah gabdhaha ay xanuun la rafanayso. Gudoomiyaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee muslimiinta ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Muhuri Khalif Khalifa ayaa sheegay in aysan muuqan halis ay gabdhahaasi geliyeen nolosha askartii saldhigga ku sugnayd si fududna loo xiri karay.
In the video it shows very clearly that one of the ladies was alive and there were two officers in turns they were shooting at her.
Waxa uu yiri muuqaalka video waxa uu si cad u muujinayaa in mid ka mid ah gabdhaha ay noolayd, laba askarina ay la joogtay, waxaana la arkayay iyagoo dhowr xabadood la dhacaya. Annaga ahaan arinta qalad ayayna la tahay, way xiri kareen gabdhaha, maxkamadna way soo saari kareen, laakiin ma aysan sameynin sida. Waxa uu yiri muuqaal kale ayaa muujinayay in gabadha ay noolayd ilaa iyo 10:15 la dhacduna waxay dhacday buu yiri 10kii aroornimo. Afhayeenoo hadlay booliska Kenya oo la yiraahdo Charles Owino ayaa kasoo horjeestay eedahan loo soo jeediyey.
Dead people don't tell tales. But if the situation is such that there's no alternative but to have them die in order to protect the majority of the people,
afyaanku waxa uu yidhi dad dhintay waxma sheegi karaan, laakiin haddiiba ay xaaladdu ay ahayd mid ikhtiyaar kale uusan jirin si loo badbaadiyo dad badan, waa inay u dhacdaa sida booliisku ay uga jawaabeen ee geesinimada lahayd. Waxaan jawaabta ku bixinaa, buu yidhi, xaaladahan oo kale innagoo hadafkeennu uusan ahayn in dad ay dhintaan. Waxaan jecelnahay, buu yidhi, in qof kasta oo dembi lagu tuhmo aan nolosha ku soo qabanno. Mas-uuliyiinta kiiskan baaraysa ayaa sheegay in gabdhahan ay xiriir la lahaayeen ururka ICE ee ka taliya qaybo ka mid a Syria iyo Ciraaq. Warar la xiriira sida ay gabdhaha u dhinteen oo warbaahinta Kenya ay soo xigatay ayaa sheegaya in laba ka mid a gabdhaha ay u dhinteen dhaawacyada xabado kaga dhacay madaxa iyo saableyda, halka midda saddexaadna ay u dhimatay gubasho. Khaliifa waxa uu sheegay in aabaha dhalay laba ka mid a gabdhahaasi uu u sheegay inuusan cidna ku dacweyneyn dhimashada gabdhihiisa.
This old man, we met him at the mortuary. So we demand there must be a proper autopsy. He came.
Waxa uu yiri Khaliifa, odaga dhalay gabdhahan ayaan kula kulanay qaboojiyaasha la dhigo meydadka, markaa ayaan ka dalbanay in baaris lagu sameeyo sababta dhabta ah ee ay gabdhaha u dhinteen. Laakiin waxa uu la yimid warqad uu u soo qoray garyaqaankiisa oo muujinaysa inuusan doonayn in meydadka gabdhihiisa baaris lagu sameeyo maadaama uu muslim yahay. Laakiin dhinaca kale, marka aad akhriso warqadda uu watay, waxay u ekayd, buu yiri, mid naga hor istaagaysa inaanu eedayno booliis oo odayga lagu cadaadiyey ama lagu qasbay inuu aqbalo, waayo dadku way baqayaan. Xitaa haddii uusan waalidkood doonayn, innaga hay-adaha xuquuqda aadanaha ahaan waan sii wadaynaa, buu yiri, dadaalkeenna ilaa runta ay ka caddaato. Afhayeen u hadlay hay-adda baarta dembiyada ciidamada booliska lagu tuhmo oo madax bannaan dalka Kenya, Dennis Okej, ayaa u sheegay VOA-da in baarista arrintan ay bilaabatay, sida daraaddeedna ay xaqiiq sugan ka soo saari doonaan sidii ay wax u dhaceen.
We have since deployed a rapid response team from our investigations directorate who are on the ground following up on that.
Baarayaal ayaan si degdeg ah howshan ugu dirnay, buu yiri, si ay u ogaadaan wixii dhacay. Waxay baarayaan, buu yiri, in booliisku ay haysteen ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay gabdhaha toogtaan yeyn kale. Bishii February ayaa laba ka mid a saraakiisha booliiska waxaa lagu helay oo 7 sannadood oo xarig ahna ay ku mutaysteen in gabar dhalinyaro ah ay ku toogteen deegaanka Kawale sanadkii 2014. Ilaa iyo hadda 7 qof ayaa loo soo xiray dhacdii Mombasa, waxaana ku jirta Haaniya Sagaar oo ah marwadii uu ka geeriyooday Abuud Rogo oo ahaa wadaad caan ah oo Mombasa dhexdeeda lagu toogtay bishii August sanadkii 2012. Marwa Sagaar waxay ku eedaysan tahay in mid ka mid a gabdhihii weeraray saldhigga Mombasa ay maalgelisay oo ay mararka qaarna xiriir la lahayd. Saddex ka mid ah dadka lala xidhiidiye dhacdan ayaa loo haystaa inay ku guuldareysteen inay booliska soo wargeliyaan, taasoo baajin lahayd wixii dhacay, laakiin dhammaantood eedaysanayaasha way beeniyeen eedaha loo soo xiray. Kenya waxay bartilmaameed u ahayd kooxaha agagixisada maadaama ay ku lug lahayd arrimaha Soomaaliya, dowladdana ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Maleeshiya tiro yar oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS.